AmadZambri.com. Super vibes.
C'est que we are the best. It's about my life. Mukamandi wona mumati atawa mafila. Zimazi wa mutima tendele mulibe ndi mangolila. Apa maso mukandi wona mumati smadi chekela. Koma simazi wa zaululu omwe ine umandi vekela. Ndili mabuto, bolanso inuyo. Naneso ndili mabuto, kuposa nuyo. Ine ndimalila daire, daire, daire. Misonzi, misonzi ya daire. Eya mukamati wona mumati ata walichikondi. Simungazi wa mene, ndimakese na misonzi. Mukani wona ndi kuyenda, mumati zimateka. Koma mutazi wazaineyo, mukonza kuseka. Nane nili ndi mabuto, bolanso inuyo. Naneso nili ndi mabuto, kuposa nuyo. Ine ndi malila daire, daire, daire. Misonzi, misonzi ya daire. Manda kali konse, sininga zikuze. Nibuno mundizi wekaye, musana ndiweluze. Nimazona ngatinda kwa kale, olontaima. Inungumati ndilipapo, ya mukama nditaima.
www.amadzambiri.com.